zwap.com.
Blood is thicker than water. Family is all that matter. I always love you harder. Tinua bali yanga inu. Tinua bali yanga inu. Muna dutsa pokala nzanga inu. Muma uko metsa moyo wanga inu.
Right.
Agulu langa inu.
Look.
Olo tisempane simundi tuluka. Olo ndikunyo zeni muma kululuka. Inde kusempane siku malepela muumodzi mulimpamfu abale kumandi pempelela. Family supposed to be supportive, no negative vibe, oh love. Family is a bond made on earth and above. If family is a pool, then let us all dive, let us all dive. Nde osa madana, osa jedana. Kumagundana pa chibale osa pana. Chibale ndi chipiela, sumango gwela. Umodzu sate kolo kuma wanvela. Zikala kwika kuma uzana jonde. Tizachitabu inonga tintaka ya jonde. Ka get together wati kacheze pa konde. Kuli matenda tieni tonse tika zonde. Tinuabale yanga inu. Tinuabale yanga inu. Muna dutsa pokala nzanga inu. Muma uko metsa moyo wanga inu. Akunulanga inu.
Look, ndiga wina. Ndiga golanjare. Ndiga mangateni. Olo ndiga beza nkazi. Chibale, chipiela, tinga sempane, chilibe potela. Tinga tulukane, kukonda adela. Dizata mangira iwe vudoli kandikwela. You are my blood, O plus. If I got you, no fuss. Penandiwe poison, penandiwe jam. Watanya milandu, I'm just stuck with fam. Ndita kukala mwezo sakukola. Chibale siji mata, osajidora. Kabena osajidaya. Zima day one, zi osazidaya.
Blood is thicker than water. Family is all that matter. I always love you harder. Inde tinua bali yanga inu. Tinua bali yanga inu. Muna dutsa pokala nzanga inu. Muma uko metsa moyo wanga inu. Agulu langa inu. Tinuabale yanga inu.
Ciao Bits, can you do me a favor? Play the song again.
ZWAP.com.